Yeah. Westside music.
This one for my baby girl. Akin a cheesy. It's a lovely dance. With a new generation. Feel them bunga. Feel the western power. When I wadi lato, I will see you na kujondana. When I wadi lato, I will see you na kujondana. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. When I wadi lato, I will see you na kujondana. When I wadi lato, I will see you na kujondana. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. You are my everyday Valentine. Niko ketle kale when you are mine. I'm drunk in love, ingi anule wine. When I was here, niku tukuba fine. Nibata kukubona, inge wizini ya mi, ey. Anipu me the one in a million. Inge kuwena, I will spend all my million. Mulatiwa, okwa pilu yaka. I will detain, nili faskilaka. Come closer, ni kwa pilu yaka. You got a better place, kwa pilu yaka. Mulatiwa, when I likupolaka. When I wadi lato, I will see you na kujondana. When I wadi lato, I will see you na kujondana. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. You are the drug that I'm addicted to. So when I see you na ikutwa ni vulutu. Every time na kuyeza atimaya, ni batopila niwe na. That's my desire. Unitiselize kuba mwari lato. Inge kuwena nina kuba nilukato. Luka chiringa international ni loko. Mama destroy waka lukumba fama photo. Uyo munde romantic lady. Inge kuwena keniba addicted. Anisa kona kupila kosiyo. Wena nina kizewe nisiyo. Wena wari lato, I will see you na kujondana. Wena wari lato, I will see you na kujondana. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. I feel like an balanced equation. Kakuli au sio na ipuzanga ma question. Anilukului anisa kuboni. Kona au bona ni kuye mi number one. Bona nakulatana. Au sio kiwe na filayo nitundana. Wali lato laka nakulatana. Kuzwa fela funa ni kubonezi. Nifilo yaka kona mono ingezi. Uyo munde wena wipitezi. Niza kubata basiri fani tuhezi. Fani wali lato, I will see you na kujondana. When I wadi lato, I will see you na kujondana. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. Udeuto ni swala, nani watakuba niwe na. It's another lovely dance. Kutichwani, my DJs. Feel the mbunga, feel the western power. Lusaya my red eye, Imak, I got you.
Red eye music.
Shut it down.
RCD on.